DJ Meltone.
You're in the mix with DJ Meltone.
Kufa aninya jomoko mami toyo fundena aero sana pilirundo gawia nyati jomoka diri lalo gabacha jodonga dengo tika yudo konyrok na aniwe ya uru monda sunge jabata huko mtomo la choti unanimaliza nisi na wewe milele mpaka kufa. Unisalie watoto mama, na kuahidi utokosa. Aye idogo demonda ketie kone mesa, aseko ye inkora teri mosa nyola. Mama na,
yeah, muziki santima, muziki bila yesho.
The Party Monster.
Nipigia simu lazima nitakuja. Ukisema nikuja jioni nitanunua chupa mama. Lolo, tupendane mpaka kufa.
Oh sheri, mapenzi ya leo na ugopa. Kwanza warembo wangolopa, wameweka mitego kwenye maba. Ulo, ila ukinitega sitakata. Nitakopa, nitalima mama. Nitachanga, nitaiba, oh, 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 oh. Tupendane mpaka kufa.
Muziki ya pesa, muziki bila pesha.
Sheri,
kama tutaonana tena.
Meltone.
Washajua wazazi, pacha wangu mimi mwili wewe nafsi. Furaha yangu itatosombwe na simanzi. Mapenzi upofu nitakufuata dikizani. Uje, shanichagua rusu nikutunze. Jinsi ya kukupenda nijifunze. Hadi uzee ni penzi tulikuze. Hiyo naweza guarantee. Kesho yetu sifananishe na jana. Lami na reli hazitoshani upana. Chumi mbaya about to spend my 2 days with you. Leo iko na guarantee. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi.
Party Monster.
I'll never forget you, I'll never pretend to. Tumepita kwenye jua, tumepita kwenye mvua. You've always been so true, since you came through. Heri ungejua, mwingine sitajua. Sazile miukua zanga sana. Picha zinakuanga za mana. Yule anapanganga ni Maulana. Na sosi wezi ngoja paka vile tutaona na 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 na. Paka vile tutaona na 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 na. Oh na 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 na. Na 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 na.
Nani ya maboy, ukisaka mitumba, nena rumba ya toy. Kuna rumba ya kibich, utajua ujui. Kuna rumba for all niggas, ila rumba Japani. Rumba.
Kuna rumba ya state house, iko chini ya maji. Kuna rumba ya bunge, ya majambazi. Ukileta ujinga, utalala ndani. Kuna rumba for all you niggas, lakini rumba Japani. Yo rumba.
Hapa ni wapi?
Ni wapi?
Tumezungukwa na shisha na shashamani.
Mapocho
pocho na vinywaji mbali mbali. Wengine wanatapika wakizirai. Hapa ni wapi? Wanatumanga mapicha ni paparazi. Tumezungukwa na ware mogeti kali. Tunazitoka na style za kizamani.
DJ Milton. Find him on Facebook at DJ Milton. Find him on Instagram at DJ Milton. Your party monster.
Kuna rumba ya weski, ya mabeshe. Mama shanane, shiki ya wesi. Rumba ni nyepesi, isikuwe kesi. Kuna rumba for all my niggas, ila rumba Japani.
Kuna rumba karura, ya kupanda miti. Ukiwa kwenange, hakuna ngari city. Rumba oyole, hiyo ni ya mangwati. All of my hoes and all of my niggas. Rumba Japani, no rumba.
Hapa ni wapi? Tumezungukwa na mabamsa kama chwani. Kuna mapeni, mapoko, pia mapiji. Na wanaseti michele kwenye vinywaji. Hapa ni wapi? Kuna visanga vioja mahakamani. Wapenzi wapiga na mate hadharani. Wengine wanateka na nyuma ya
Gotire ogetawe na ido shakwa show the dread that ya genawe kero to yakwa ede dakoma
dakoma
toro nawe matuko makwa mode
tuko boss dogs. Joe Burj Khalifa, ugali puss puss. You my book kabisa, panda fast class. Yondo maisha siuongele, swimo Maldives. Yondo maji siuogele, niko na money, sweet nani. Tuko ndani, mafish luangni.
Jabata dongi lombaga, love don kongwe. Kitu safi imesi mama, learn the painting. Wambie wewe ndo master, chalgi ching chong. Wajue tunapendana, vimeja King Kong. Paki onge bata hera onge, usuni koro monja hera onge. Machosi koro lara hera onge, kujonge salada.
Tire o que tawe na ito shakwa show the dread that diage nawe quiero to yako no hede da koma e coronawe matuko makwamo
watch my pants overflow flow to dani super central my sheri usigo kini watch and go mento time friends wako alisema sitoshi ilikuwa na for two mboga saina tosha na sio kutosha tu I say na tosha mboga Gucci fiche uchi Range next ni Benz Kadi ni nyeuse I say black excellence
Batki onge bata hera onge Usuni koro monja hera onge Machosi koro lara hera onge Kujonge salada
Hello Niggas blowing up my phone Usini hala kama huna phone
In the mix with DJ Milton.
Hello, Niri Betinde, why you doggy my wadwaro? Where digi doggy give your promises of life? Where digi doggy do match in the online? Vijana wa Nairobi msini lete ufala. Yo manami huishingi hatunge patana. Ukinikata mara moja wezi nita malaya. And you're telling everybody. Kuchis on fire Only fans Penye mefika na fungua Only fans Kauna nipenda tu mafea in advance Penye mefika no romance with no finance Only fans, yeah, yeah Only fans Penye mefika na fungua Only fans Kauna nipenda tu mafea in advance Penye mefika no romance with no finance Only fans, yeah, yeah.
DJ Meltone.
Hello, ladies blowing up my phone.
You call me, baby?
I keep being you are so bomb. Wakitu mafea, tuwa kuja kwako. Nasikuji kasi for me at all Itabidi ukanje ndo tupige show Ukisikia sauti solo jwe ni kubaya Di muziki ya Kenya tuwaipeleka ulaya Na temperature inapanda warazi wanakwaya Tutashinda makrami before tumeritaya Mise only fans Pali mefika na tambu wa only fans Kanika kitu mutumia only fans Wali mefika na fanyia only fans Only fans, yeah, yeah, only fans Wali mefika na tambua only fans Kanika kitu mutumia only fans Wali mefika mutambua only fans Only fans
Brother Titus, go and confess I caught you looking at her dress It's okay because I was looking too.
DJ Melto.
Nicodemus, I'm not impressed. I got you looking at her breast. Leave that girl alone, she is not for you. Got you looking at her bum bum.
Looking at her bum bum.
Got you looking at her bum bum.
Looking at her bum bum.
Got you looking at her bum bum.
Party Monster.
Got you looking at her bam bam.
Looking at her bam bam.
Got you looking at her bam bam.
Looking at her bam bam.
Got you looking at her bam bam.
You're in the mix with the Party Monster, DJ Milton.
Ona tupiga mashow, ona tupiga mizinga. Ona sasa tumepata hangi. Ona sasa tumepata hangi. Ona tushika madau, ona tushika vitita. Ona tupiga mashow, ona tupiga mizinga.
Tunazidi form ya ganji ya kuwazidi na kamata dem bila shame maliza game kimaka dem bouncer please choma maheta sipendi wizi wana to blame jama dem muziki game inaleta fame tuko fresh tumepiga swaga na watoto figa ya kichaga ndo kutesa wakichanga changa si mabigi bado wachanga.
Hebu cheki venye siku hii ni taki. Ukipenda unaweza hata kama.
Together we feeling happy. Oh yes we are happy. Happy.
Hey, hey. Ona sasa tunapata rotation. Ona sasa tuko juu ya vacation. Ona toshika madou, ona toshika vitita. Ona topiga mashow, ona topiga mizinga. Ona sasa tumepata hangi.
Monster DJ Meltone.
Habari mbaya zimenifikia, mandugu zangu wananikulia, kumbe sahani yangu ni sinia na inaniuma sana. Yule mpenzi niliaminia, nikamweka mbele ya dunia. I must be tripping nikikurudia, umenitesa sana.
DJ Milton. Find him on Facebook at DJ Milton. Find him on Instagram at DJ Milton. DJ Milton, your party monster.
Yo. Rada, squeezy my damn ni blanda. Jana kuzwali mkaza. His family, get together kwa bed. Your story tumekata. My boy wengine blanda. Wacha kukulia mama. Na kuchekeshe sana. My damn wa siku hizi. Wana machali wengi. Nilichapa moja juzi. Ika ingia ndani. Dive.
Nairobi. Yule na kubea.
DJ Meltone.
Mali safi, mali fine. Mali gafi, mali yote yangu. Mali safi, kijana fine wine. Mari daddy, mali yote
yangu. Party Monster.
Abe boya wa.
Boy, I'm a 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 boy, I'm
You're in the mix with DJ Milton.
Kila yoka chena, atingo bada, tutodo mi perna, ikao namba ya ye. Sulweri nasa mi moko misuma, koso tigo minale nungono, ematera peru. Badu kapari kari lo so sukari. My love when you chane no ka no bela. Adu no miela chaloriwa. Ko chala safi, mali fine, mali rafi, ma biote angu. Mali safi, katoto fine wine. Mari daddy, ma biote angu. Abebo yawa, abebo yawa. Iber sana yawa, iber sana yawa.
Hey, hey, unakam, niko na visa, niko kwa sim, na nasikia bashi meshika. Je, kuna madem, kuna maniga, maodine, wame kuja kuchachisha.
DJ Melto, the Party Monster.
Sitaki picha, kubabae, sitaki vita. Nashikisha na mavela mabichwa. Na tukishikwa joma bel Mona Lisa. Tutoke BND, twende BNB. Niko DND, usijam. I will be RB. I will be RB.
Mihadara tizishanza kunidanganya yetu. Hadi najishuku sana. Zimelipu, zimelichanganya eh. Napenda vitu si ufanya vile inafa. Hero bog na matin. Eyonaka.
You're in the mix with the Party Monster, DJ Milton.
Police na guitar, police na guitar, police na guitar.
guitar. The stress, smoke up some more and worry.
DJ Meltone.
Oh, don't you know life is a test? Na kila mtu twana guess. Ongeza bia.
The party monster.
Jaba kwa walo no sentia. Leta kete paikiwa fresh. Mabati leo highway. I'm feeling blessed. Bashi meja tuna wa resh. On the menu they're serving legs. Dress code ya leo ni underdress. Ekelea bet. Iki anguka usi vex. Ngojea tena game next. Usishi maisha na regret. Sina pupa, sina pupa yeah. Cheza mziki pole pole bumaye. Jirumba mziki wakipeke. Kila mtu na wake jitete. Sina pupa, sina pupa ye. Cheza mziki pole pole bumaye. Jirumba mziki wakipeke. Kila mtu na wake jitete.
Aye, Ayubo Gada.
You're in the mix with DJ Milton.
Kabaka,
the party monster.
Ah, Fadhili Wilaya. Ah, Eswanyika.
Wasalimie sauti so. Salamu zangu kwa Kesuzano Rio, Maroon Commando, Musa Juma, mziki bila jasho.
Oh, oh, oh. Kasi Fali nasikiza Fere, Kasi Kofi nasikiza Werason, Kasi Franco nasikiza Papa Wemba, Kasi Shala Mwana, Chaka Chaka, Kasi Fali nasikiza Fere, Kasi Kofi nasikiza Werason, Kasi Franco nasikiza Papa Wemba, Kasi Shala Mwana.
You're in the mix with the party monster, DJ Milton.
Oh, 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 oh. Ukwela nani donge cho. Obiro nyono musa domado. Ato kirinda miru wako dongiromo. Ufwata magiso sami kweto luo gigo. Kata sakira wero nitsikiaga miriambo. Kaka kiswere chichra cham gimi amor. Nena kaka bonjo. Miyo tinda penjora. Ahero dano kusoma dibe di malaika. Dira nono makakihera. Tina timrana de ujue na kupenda. Adwa ni monda bembe gila. Salema shower you. Ki definition baby ya mapenzi true. Ikupitishe cloud nine hadi kwa mu. Tambua hii ni real love siyo juju. Come with me ma. Abiro romo ni mama na abiro kawi. Baby na abiro romo ni mama na abiro kawi. Baby na.
Yo, you have a man, I have a girl, I have a plan, I'm a veteran. Low key, just you and me, kuna shugli, kakimbogi. Tell me, what's your hobby? Skydiving, perhaps hiking, you like wine, then it's fine timing. Date night, pick a place kind. Uki smiley na pendeza raw. Uki wine, minataka more. Uki desi, sikuambia no. Siku like, minapuwa door. Wakisema na simp, it's fucking. In my eyes, I wizard you wrong. Baby, I'm very certain. When you peng na ni natural. I can make you a wife, darling. Jabera, duari sani. Yani sai sai, tunde da like kuwe rasmi. Book a flight, honey. 5-star ulale ndani. Close the curtains, yo Kelo, tell
so
him some.
So let me shower you. Yeah. Key definition, baby, I'm a penzi true. Ikupitishe cloud nine hadi kwa mu. Tambua hini real love, siyo juju. Come with me, mama. Abiro romoni, mama na. Abiro kawi, baby na. Abiro romoni, mama na. Abiro kawi,
yo, DJ Meltone.
Kuna times I can remember. The time ya ku remember ndo takwa nayo peke.
bila love hakuna mali tunaenda. Show me love and never show anything else. Easy moment that takazi last forever. Every moment tuko nayo jitole. Kani ulba suta kwa pukila wewe. Tafraya jua zaidi kajana kuli rain.
Ridhisha moyo wae. Usiulize why, oh why, oh why. Go in the mix with the best, enjoy. That's all I want.
Enjoy, enjoy.
To feeling more alive. The reason why, oh why, oh why. Go in the mix with the best. That's all I want.
On na vile sa wine na fly. Vile sa wine na fly. On na vile sa wine na fly. Vile sa wine na fly. At the same minute.
You're in the mix with DJ Milton.
Macho nayo bado nashindwa kuona. Tukiwari hakuna kitu tutachange. Bila love hakuna mali tunaenda. Show me love I'll never show anything else. Anjara ujionesha unajipenda. Time unayo sikubali kuiwaste. Real umanisha ni kwapo kila weather. Real umanisha ni kwapo kila day.
So ridhisha moyo wae. Usiulize why, oh why, oh why. Go in the mix with the best, enjoy. That's all I want.
Enjoy, enjoy.
To feeling more alive. The reason why, oh why, oh why. Go in the mix with the best. That's all I want.
Oh no, feel it so I no fly. Feel so I no fly. Oh no, feel so I no fly. Feel so I no fly. Just see me, mini. Feel I no fly. Just see me.
DJ Meltone.
Sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu. Sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba. Sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu. Sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba. Sina hela, sina pesa, sina doo. Sina nyumba, sina gari, sina hoo. Kila kukikucha minaiwaza kesho. Napiga moyo konde nitafika hoo. Wanaokudharau leo watakusalimia kesho.
Kwa heshima.
Wanaokusema sema watakusifia kesho. Unaokula nao na kucheka nao. Kesho kidondoka utokuwa nao. Piga moyo konde wakati wa Mungu, wakati sahihi. Piga moyo konde wakati wa Baba, wakati sahihi. Sisi ni wale, sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu. Sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba. Sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu. Sisi ndo wale tuliobarikiwa.
You're in the mix with DJ Milton.
Magiwa nyumbani, I could change your life. Bisha pete yako aki, you could be my wife. Magiwa nyumbani, we could be so nice. Ambi ya buda yako nmekushika kama vice.
Suena huku tutae na pole, pole. Miwa haina pesa baby we just pole. Anti ya kie mami ya kuwe pole. Tutawai pole, kishe tukidole. Suena huku tutae na pole, pole. Miwa haina pesa baby we just pole. Anti ya kie mami ya kuwe pole. Tutawai pole, kishe tukidole.
Magiwa nyumbani, you know you changed my life. Body like a girl, I put the holes on ice. Magiwa nyumbani, tell me what's your price. I can make it rain, no baby, I can roll the dice. Magiwa nyumbani, ushanipandisha moyo. Ukanipandisha baby, kulinitoa kwa soko. Magiwa nyumbani, I never quit smoking for you. But you know I'm gon' be loyal, you know I'm gon' be loyal. Una rola ndofu ni matao. Ongeza nyama njeri si pilao. Sahau, I'm always on the go, but I never let you go, baby.
When I hold you too tight.
Nasikia kelele kwa jirani. Kwani ni vita ama ni raha gani? Mwingine anasema ah, mwingine anasema uu. Kwani mapenzi megeuzwa kwa kumfuna vile kwangu kuna bo. Nasikiza mafranco. Hip load itanifanya niwe ho. Action night. Watoto alale by nine. Nikudunge vaccine. Leo movie ni ya Shaolin.
The Party Monster.
Vita vya kung fu. Kung fu DJ Afro kuja utangaze drama. Vita vya kichinku. Chinku kabla mechi yanze mgongo ntakukanda. Tumefunga na pingu. Pingu moja kwa mgu nyingine kwa kitanda. Okelo mano kung fu. Kung fu diye vemena kung fu. Kung fu, why mama, unazunguka kama nyoka, anaconda. Why mama, unateleza kama mrenda, akini mependa, kisi peda, vile nependa, mix ya broiler na kienyeji, vibes, bebu geuza, osheriza makeli wipande moja, action time, action night, ufike kwangu by nine. Nimete mataksi amenyo wa Shaolin. Vita vya kikungfu. Kungfu DJ Afro kuja utangaze drama. Vita vya kichinku. Chinku kabla mechi yanze mgongo ntakukanda. Tumefunga na pingu. Pingu moja kwa mgu nyingine kwa kitanda. Okelo mano kungfu.
DJ Melton.
Navutishwa, Moshi pia tapuliziwa. Navutishwa, navutishwa, naishi kama paka nalishwa. Navutishwa, navutishwa, haya mapenzi sitalipishwa. Navutishwa, navutishwa, mama.
You're in the mix with DJ Milton.
Navutishwa, navutishwa, mama. Sosi delivery, pombe kemikali, mapenzi halali.
Mapenzi legit.
Nilikwanga silali, hapo awali, Kanairo hakuna amani. Hakuchi on fire, can't deny. Miguu zake unzunguka kama tire. Aki bend over, ni game over. Mwanga na sosi mpaka naitisha sosa. Nakulishwe.
Matamu ya roho.
Naogeshwa e.
Oh,
Ngoda mbichi navalishwa e. Kidogo tu ninyonyeshwe. Dredi zangu zisokotwe. Shingo ni masajiwe. Nasanifiwa. Naroliwa. Kisha navutishwa. Navutishwa. Navutishwa.
Kuamka kungara na kukaa tu. Kula mahaba ya kistarabu. Na tabasamu bila sababu. Kitandani nafunzwa adabu. Kuka kukaliwa. Kulala kulalia na kulaliwa. Maisha ya gorofa. Nikitoka kitandani naruka kwa sofa. Wi-Fi imelipiwa ye. Nadekezwa e. Upara na papaswa e.
na bembelezwa na tulizwa uso na kaliwa na sanifiwa na roliwa kisha na futishwa mama na futishwa oh na futishwa
You're in the mix with DJ Milton.
Kuamini Ezo zungusha mpaka ukani ni machini Tofauti ya kujichocha na kujiamini I am what you call Donge inge yo ini miyamor Wada mungaro usafi tena handsome Dichura tegu wane miya first class Mayo, mayo
Nitamu sana, nitamu sana Ama kuna kitu manifaa
Loka, ah, bindu tone marwa, wasikagi wasiki no fwenyo wa, ah, ah, rumba tulisa kata, tukinywa rukanisa mbele altar, ah, katikati ya misa, kawa kwa le blances ne moro wa, utoko disami dio dala ne mora, ne mora, ne mora. Sami tundo koro bye bye joga no joga
toka dwani di okni dwana di waru sikona osama sama koro apondo ekedero ali me chunsero abimana kimombo
Bigiti usha tafuna ukatisha utamu haufifu Mapenzi yangu usha pima ukaona sitoshi haufifu Ahadi zote ulinipa kumbe chocha kweli fala mimi Mtali usha zuru vya kwetu ukabonda uko fiti
DJ Melto
Tulikotoka nyambali Bila wewe kukaliki nyumbani Siku hizi kuonekana kizani Front seat, magari ya kifari hey, Ujerie, bonga kunibeba kama pwege Ujerie, mapenzi si pesa upande ndege Ninauma sana, ninalia mama Sana oh, yeah. Yeah. Mara kwa mara nisha mwomba wangu maulana Anipe kima kuepuka na majanga Ona ujana mali umenifikisha Mwanga tujana nilijua nimefika. Ya wazazi pia mini kapuza. Eti tunapenda na kufa na kupona.
Tumepotoka nyumbani.
Nyumbani
na kukaliki nyumbani. Siku hizi kuonekana kizani.
DJ Milton. Find him on Facebook at DJ Milton. Find him on Instagram at DJ Milton. DJ Milton, your party monster.
Ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole. Dajipe mwenyewe zitoke. Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole. Dajipe mwenyewe zitoke. Songa ugali, foundation weka ya samaki. Ikatikati ya Januari, kula ukasirishe kamati. Twanga ugali, foundation weka ya samaki. Ikatikati ya Januari, haribu jina jenga mwili. Ayoyo leta vita pani mbwe mbwe. Na ukileta ngori ngumi kwekze. Apa ni mbwe mbwe. Apa ni mbwe. Kweta mbili mbili apa ni mbwe mbwe. Wabili wabili leo ni mbwe mbwe. Aroro na
kie. DJ Melton.
Maeruma imechamba. Sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza. Benzoli alipo.
Wakaja na madrama, sinema zetu ni telenovela eh. Wakasunda mizinga, hawakujua situko mavela eh. Wakaita polisi, kumbe polisi pia ni shabiki eh. Wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani eh.
Maheru, maimechamba, sauti soli na dieri ya kumechacha.
Kila kona yoyo,
kanye extravaganza na mbili alipofika, alifunika eh.
Walifunga milango, wakatupata tukondani nao. Wakaita makanjo, kumbe ni sisi huwalipa sala wapwao. Wakazima mitambo, shabiki wakabaki kwenye dezo. Na iwe funzo kwao, tunaongoza wanafuata nyayo.
Maheru imechamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza na kisota nikofika.
What a waste, baby tumejiseti, we on the highway. Tukafunga breaki, tukaanza bishana. Asking who is Diana, vipi mnajuana. I swear, tumejibitray, baby tumejiseti. Cause love isn't here right now. I guess we'll never know. Mali hii story ingeenda.
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby ziandike. Punguza drama, baby zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba. Najuna misi hiki, tanda, vile visa na visanga. Akizile vitu tulipanga.
Bado usemanga mine psycho. Bado mupiganga simu yako. Nili delete ingi namba yako. Lakini naikumbuka anga kwa moyo. And I just can't explain. Thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame, kila saa tunakumbana. Lini tutaelewana.
Tulichanaja, kuja tumalize, kinachokwaza. Baby, siandike, punguza drama.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki, tanda. Vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya. Kablo batilishe namba.
DJ Melto.
TV uone vijana wako wakifanya mambo ndani ya mitambo mama.
Party Monster.
Sauti tamu kwenye radio. Nimefika hapa juu ya maombi yako. Hata kama sijafika niendako. I know I'm on my way. Napenda ukitabasama. I hope I make you even prouder. Na uzidishiwe after uone nikibuka bolder. As I get older, lean on my shoulder. Umenifunza mengi. I remember when you told me, don't you let nobody ever change who you are. Keep running hata nikianguka. Straight out of heaven, malaika. Upendo wako hautawahi badilika. You say, take your time while you always in a hurry. Be a star, let the shine tell your story. You're a 10 of a 10, you should know that. Hawanioni vile unavyoniona mama.
I'm gonna conquer the world with my guitar.
Life si fair already. Tukikompea kwenda uni au kwa milionaire na dread. Utajiambia hii moja ikui. Passion haitaipesi. Uache bolu utaikuwa Messi. Hata ujitolea iwezi. So niambia ni kasi ma dream. Awali ngeonaje mapenzi. Na unapimaje wazimu. Kujua dream yangu ni crazy. Just needed someone to believe in me. I'm living to be more than just another boring eulogy. Na swezi toka bila kuacha jina. You'll remember me. My name will live forever. May our memories together be as nice as sunny weather days. Like your energy. I'm grateful and I'm proud of me. Siamini nacha legacy mama.
Vile meli nenda ni kama ndivyo ilifaa kwenda na kasi vo basi meli ngezama. Vile meli nenda ni kama ndivyo ilifaa kwenda na kasi vo basi meli ngezama.
I'm gonna conquer the world with my guitar.
In the mix with DJ Milton.
Some days you feel like the world is on fire. Some days you feel like you're spinning in flight. Some days you wake up and you don't feel like you wanna chase what you don't see. But some days you feel like you're floating up high. So how about you try this time? Lifting up your head and sing out. What will then I see? There's more inside of me. Just lift up your voice and say, Ni cha jaribu tena kesho. Nita amka upya na nisonge.
DJ Melto.
Shona mkaupia.
Party Monster.
Some days I know that you think of surviving, but you sleep and wake up and don't feel like fighting. But there's space in your soul to keep wanting more, to desire to soar. But some days you know that their words, they mean nothing. So how about you try this time, lifting up your head and say I'm. Well then I see there's more inside of me. Just lift up your voice and say me ja kukucheki anipenda ye nimemwacha nyumbani ye hajui baby wanichanganya zingu wa maliza mimi sijiwezi ni makosa baby forbidden fruit so sweet naenda mimi sitabaki tajiwe kashimo.
DJ Milton. Find him on Facebook at DJ Milton. Find him on Instagram at DJ Milton. DJ Milton, your party monster.
Oh, acha, acha, kunishika mkono hivo. Ninahisi mengi ila ninajua kuna kikomo. Si upendo ni mchezo, uongo situmeamini. Najaribu kumpenda niliye naye. Go on and let me be. Naenda mimi sitabaki. Tuajiweka shimoni, this is where we end.
Ni wacha solo kwa keja, sipendi ukinito wanga timing. When you whining, my girl come find me. Bogi ikiko ni dangerous. Chumisi nangaro, ya kusema no no no. Stay close to your phone. Baby you already know.
Kila sani kilewa, natoanga simu natumia watu pesa. Oh ni kilewa, nakupigia simu na kushow na kupenda. Sitake jua nikilewa, sitake jua nikilewa. Ukapoka nimelewa, ukapoka nimelewa. Kila saa nikilewa.
The Party Monster.
Ukapoka nimelewa. Kila saa nikilewa.
DJ Meltone.
Poka poka nimelewa.
Kila saa nikistone, nyuka mbali na phone. Juhoni kisha kwa zone. Sad nigga I was crying in the shower. Nimemiss your cologne, nimemiss your kimono. I remember your tone, there's a sample kwa song. Watu kiklapa means making love. Na nikiwa shut up, na kumbuka yo wap. Uli nieka kwa trap, it's a rap. Hii kitu ina slap.
No kapulini kill my time. I truly still kill my time.
Kila sani kilewa. Natoanga simu natumia watu pesa. Oh, nikilewa. Nakupigia simu makusho na kupendo. Stake jua nikilewa. Stake jua nikilewa. Poka poka nimelewa.
This is Havoc Sound.
DJ Milton. Find him on Facebook at DJ Milton. Find him on Instagram at DJ Milton. DJ Milton, your party monster.
Sam.
From all the promises we made, you wanna
blow up
all the loving that we gave. Listening to
he said and the she said, uongo za mjini zimenoga. Niamini na kupenda
ni wewe tu. Wakusema watasema
usiku watalala. Hawataweza kukupenda.
DJ Milton.
Napenda vile nimezama walai niko deep end. Oh Lord, sit up pretend. Cause every time we making love, ni morning till the PM. Yo tender kisses kichako na daddy. Oh. Kendo sami denda ni papi chulo. Oh oh, mayo. Koki kweda we all these positions. Sheesh, sheesh. Me until I can't no more. And now we getting closer, closer. Your eyes are getting broader, broader. Ananambia baby don't stop. Cause she wanna ride your tell her all night. Yanika kaliet medore. Sudeka, sudeka, mama. Sudeka. Ahero kaka koki guarore. Sudeka, 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 mama. Yanika kaliet medore. Sudeka, 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 mama. Ahero kaka
koki guarore.
kisha baadaye tunakandana. Hatuna story, hatudai namba. Maneno yanaleta lawama. And you know that I like it. And I know how you want it. If you like, baby, I'll describe it. Paint a picture for you, let you own it. I lick the cream, I love my topping. Say a prayer before I dive in. Drink sweet water from your fountain. I know you love it like that. And now we're getting closer, closer. Your eyes are getting broader, broader. And then you'll be a baby, don't stop. Cause she wanna ride and want me all night.
Yani kakaliet medore.
Sudeka, sudeka, mama.
Ahero kaka kuki guarore.
Sudeka, sudeka, mama.
Yani kakaliet medore.
Sudeka, sudeka, mama.
Ahero kaka kuki guarore.